DJ 38K.
Badass.
Maisha ni yangu, we shugulika na yako. Napenda za kwangu, we shugulika na kwako.
Nilibamia kwa mamu, sha sema
na skeki valishwa hainanga laga.
Uli mchocha round one usha hema. Jaba round one na gamu usha jema.
Misi pangungu,
kuna vitu mbili Mr. Share. Biana dem yangu, minagoshodo kijani mpepe tu.
Sundazua
Kila mtu kwa club anazubana wewe.
Uwezi kuningora, kuningora.
Misi pangungu, uendelea macho usote kwako.
Hini kali ya machizi ya mabazi ya madon.
Na hini banga buda uwezi kutusho kitu.
Ukienda Islando bado ni number one.
Inkaida yako na si chocha.
Ukienda Islando bado ni number one.
Me tell you ni number one.
Unataka mtu simple, humble, rich, young, dopeani namba. Unataka mtu dark, light, tall, babe, tafuta wa babas. Una plan ficha yetu kumbe uko alone. Masha ni safari mina ride alone. Lada minyo moke ni kujage form. Ama labda wo moke ni kujage home.
Mina epombe siyezi yonja. Nakuna yote. Nakiamua kukupatia. Chukua yote.
Byron baby.
Maisha ni yanga, we shugulika na yako. Napenda za kwangu, we shugulika na kwako. Misi pangwingwe, sipangwingwe.
Uda sipangwingwe.
Misi pangwingwe, sipangwingwe. Misi pangwingwe.
Kijana ni gwiji, utapangaje mura na kashilingi kwa wingi. Mafilin za nini, mini jangili kamili. Nasanya mambingi za matajiri wa mjini. Samahan, chai fupi mija za maziba na madam. Siku supi mini chiyumia watakwan. Tony juu unajifanya bombo ajakana. Napiria na wapanga kama kangwa kusarami. Ama vijiti za kibiriti ndani ya box them. Wanga stishiki na get mabinti na wachok them. Washangwariti tusikie fiti ya di-shock them. Cheza na mangox them.
Maisha ni yangu, we shugulika na yako. Napenda za kwangu, we shugulika na kwako. Misi pangwingwe, sipangwingwe. Misi pangwingwe, sipangwingwe. Misi pangwingwe, sipangwingwe. Misi pangwingwe, sipangwingwe.
Misi tambuimbui, ninja na buibui. Kiona mababi mahali leta maruirui. Na nkona mashoga kibao ntaka maruidui. Saki kifisi nko bongo na saka chui chui. Kitaka mizuka, mimi ndo huka. Tena na kwara nkidara nina vikucha. Biti kitupa, shika na kupa. Na wanapenda ukipapia baba bupa. Naishi mtakatu, ondoa vikwazo. Kiona na jidai jo kujikopa ndo chango. Nikishika ngiri na testa na majigambo. Juna unafizi ganji mnasafisha kwa mitamu.
Maisha ni yangu, weshi bulika na yako.
Alaikum, alaikum salam kabagaze. Mbona umetika mandazi? Bana mastress kama ati atoi kitu rosafi apote. Lisi joni ndefu wake kando angoje. Mina taka demka kose. Bila pesa yezi ya iwezi. Se kusema kweli unakutu unakutu tunanga mtu tunanga mtu kila mtu amekushuku yeah, yeah. Ndio maana amekupiga marufuku
unacheza chezwa mwachani amwachani na bado amwachani auto hangi kitu hewangi haupewangi ndio maana upewangi
Choresha giza, pyramid scheme na mchezo za kuigiza Nasikia makelele next door Kumbe kuna what? Kumbe kuna war Kuna one boy flan ya meficho kwa kabati One boy flan ya luliza tu ni aje na ndio tofauti Tofauti yangu, mina wewe ni evident Unakutu, junanga mtu Love kila gela na kushuku Ndo mano mekupiga marufuku Marufuku
Unacheza, chezwa
Ya turi kunyi manze ni jipambe Dikwara sipanguzi manjoti joni ulambe Na kama lisafis kametokea kijabe Kule kadoba uchu nasiko kina mgabe Nilipata kashada na mbogi pale kwa zabe Kodisi ya kibawa kaba mikati wabe Nitu wabebe wanene ndo tumelande Maspika zikidunda kubuka tuko inade Junikishika mic na wabamba kila pande Jukani kutema muwaroga wande Akiitisha anapewa Pewa, pewa, apewa Pewa, skonza venye amelewa Lewa, lewa, haizito bossi ya telemewa Akiitisha anapewa Pewa, pewa, apewa Pewa, skonza venye amelewa Lewa, lewa, haizito bossi ya telemewa
Akiitisha anapewa Drinks na mahewa Waitisha na yubilu wanitishe Everything on me Leo niko na ganji Ati leo niko mafutani Najifitia shimo flani Potea kauko flani Nandama shore flani Anipe vitu flani Nalipa kila shoti Na nalipa pia na shopping Vile na kunape Koiko na sape Manyu pia nizegu Pewa drinks pia na nyagu Na usuka kama sponyo Juni lime ya kitambi Kamtu ni kazuri Kame toke ya kijambe Rangi ni ya dhau Kana cheste ina nazi Kama zinyuma Kama zile TV za zamane
Akiitisha anapewa Pewa, pewa
Mebeba design na kitanka na kama joni chinga takata ye ni tanka Wezi kwa sadunda kipati na mapatna Patna ni tanka na pia ye ni tanka Tanka ya kunye taska itaweta Zingalete apa Tanka ya kunye taska itaweta Zingalete apa Kwa kukata kuna ule ticha na kama kuna jiba na kuta na mariza Panza weka shifla na weke kwa ye sifla Luku kani moto na piga iyo dikla Pendangi maziwa na penda joya kibla Dogo ya dogo tutaji oma diva Dogo ya dogo tutikata masifla Dogo ya dogo tutaji oma diva
Konyolo tukate konyolo konyo Kate konyolo konyo Kate konyolo konyo Kate konyo konyolo tukate konyolo konyo
Mebeba design na kitanka na kama joni jinga takata ye ni tanka Wezi kwa sadunda kipati na mapatna Patna ni tanka na pia ye ni tanka Tanka ya kunye taska itaweta Zingalete apa Tanka ya kunye taska itaweta Zingalete apa
Takunya whiskey mota kunya vodka Utamix na maja mota mix na soda Na dry cocktails na pama taska Takunya dry amota mix na chesa
Tanka ya kunye taska itaweta Zingalete apa Tanka ya kunye taska itaweta Zingalete apa
DJ 38K
Luka Dongo
tangaza tangaza yuta tangaza tangaza mam ambia mapeste zako vile mukanyaga yuta tangaza tangaza lazmo tangaze tangaze mam ambia mapeste zako vile mukanyaga dada tangaza tangaza yuta tangaza tangaza mam ambia mapeste zako vile mukanyaga tangaza tangaza lazmo tangaze tangaze mam ambia mapeste zako vile mukanyaga
one man jo kikolo makivela na ban 10 times mugamba ni vile brain ina rad I'm so sick skin kani megonjeka to side kuna kongu nimekidinda na sikiwa chi side tangu nianze kufanya kazi round yini na bright bang bang nika nika mwona rebel design new speed pole pole nina toka vita zero zero zingo jina mwono kwa miko ha
yuta tangaza tangaza yuta tangaza tangaza mam ambia mapeste zoko vile mukanyaga yuta tangaza tangaza lazmo tangaze tangaze mam ambia mapeste zoko vile mukanyaga nata tangaza tangaza yuta tangaza tangaza mam ambia mapeste zoko vile mukanyaga yuta tangaza tangaza lazmo tangaze tangaze mam ambia mapeste zoko vile mukanyaga
the way she swinging for real at the squeeze in for me na kasho na mabamba bas let's call it a deal nataka demaja chilia kama tarbo na nima ni kuna nguendo si waga na
hizo nyarwa tufi
si ako blese na haga minko blese na shada maboy facing kwa jaba minko chasing mabamba badika ni kanyage ndo pewa upate tangaza
na mdaradara nvitu safi apana leta takataka shada shada daily happy mbia panenda gwara gwara na musafisha vifiti na chawatoi waki gwara
Nilibamia kwa mamu usha sema Jaba round one na gamu usha tema Ulimchocha round one usha hema Simba Dangote alimtenda wema Akanenda zake hivyo ndo wa usema Tenda wema, nisha sema Nimepata DMTC asha shema I love you, doa tufanya ndani ya hema Design ilihema, kuzitoka Nikitu sezi sema, chubuda nikimbokta Ganga anasaka love doctor siri ya mtu mbili ndo kitu siwa isema
Hadi wasani ukula mademu wa raia Tabia pimbi heri kukuwa malaya Pombe wa damu sana kama uchachanga Usha sema di father uangori Di father unapendanga sana machori Kibugu buni seme sina mastori Hadi sinanga worry Hadi shika magoti Hadi hina wachoma kilava Hadi mchuche kinyasa uone ya ngupanga Unipe ya kotuna ndo upate ibunda
Nimepata do nataka kwa chokesha
nataka kwa chokesha
Kuna kulala magodolo tumesha loweka
tumesha loweka
Semeni wapi leo tuende wapi Kwenye form wapi tukapati Tukafanye usherati Love bite Karolina pigia mabeste Waje tulewe tunye tukeshe Wakinononi ilala temeke Ukila fair takupiga kamote
Emma dova wika wika tall money The girl dem she got a plan for me Dem mad over we call we up and shining Bad girl she a move back body Check it bile me na come through Pull a dance, make it band through, yeah Rain bad dem a bazoo Rain a night, a bill you want to, yeah
Washa sema, music yosha Na wafunga kama nat bila washa Kuwateka, mbia mboka Mali safi ndio tunarokota
Shere haino kibira monde Usha sema Weka ongeza pombe Usha sema Akiza usika kinyonge Usha sema Usha sema Shere haino kibira monde Usha sema Weka ongeza pombe Usha sema Usha sema
Na shukuru mi kwa kunipa kuduru Hindo nyoka huspit na mate haya kuduru Kwenye ikulu mina testa na ndururu And if I pay attention baba lipa ushuru Well, liza kiatu, mimi nina makwatu Nikisema maneno wa mawili ya umatatu Sari mikali pwani wanazitachati Uliona kufunza kitu kati umbea na udaku Ni pointless kama vidole ni mbili Ngela make hits ya ni kamili kamili Nisha watega hiki nikitenda wili and Shit kana hisi so dhahiri
Ili kizingiri shimoni Moshika ishiki kingine kinguoni Kingine kisoft kingine kiule tangori Kingine katoshi leta beef gaza pori Kuna deni kiki weza mamfukoni Kamusa kijiti mini makoroni Jeshi ya kubet 20 tushina kilori Jeshi ya konyagi binji inadi sokoni Jeshi
GNK spill it for them, yeah man.
Hata mzimeta, bado tutawasha. Hata mfungeba, bado nitamasha. Hata mfichenga, no katapanda. Juu ya kegi maketipa, na maganja.
Bado unataka bia,
hey, nipe bia.
Bado unataka bia,
buda nipe bia.
Bado unataka bia,
nipe bia.
Utenda kulipia.
Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. I'm so fantabulous.
Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi.
Braggadocious.
Heo vya na umpebe pia. Ia leo na lazima talipia. Unapika mundi pia, kondi ukon love pia. Meni charity, wosha sikia. Shake tusi mimi, kwani shake tusi pia. Jai kunja bia ukaanza kulia. Ni kama chunde kuna vitu napitia. Mdunge za kambili, mili talipia.
Nani sato ama sande. Kitu nianza kukunyo ona mande. Kila siku inokuanga shere. Imefanya mina pipi tukosane. Pombe ya kisirani. Tulikunyo tukalala barabarani. Huyu ako kwa kitanda yangu ni nani. Ama ni bibi ya jirani.
Bado unataka bia,
hey, nipe bia.
Bado unataka bia,
buda nipe bia.
Bado unataka bia,
nipe bia.
Utenda kulipia.
Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. I'm so fantabulous.
Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi.
Kidunia wana claim up sick, that's wanajivunia hey dear. Beat iki drop in a beat hadi fear. Kauna die feature ma picha lipia. Just kidding bro, musha mada kunyesha nimekili flow. Nimekili ego, wana wa ingo. Niko na rende kuna venye nitaka single. Chunga ho bro, wengi wana kashimo. Kisha chimo, wana kutoka tukijeli.
Kaka chambungu ni shakti name. Ngoma ni kali shakti name. Kuruma, zogo we ni kuame. Lewa tuliza itikanye. Takia nani, taki takia kuteka kina nani. Takia kuchezeshwa na majirani. Taki takia ni takia ganji, taki sifani.
Scorpio kanga, weka sigino. Weka sigino.
Kimama kinono kikona haria. Haria yake na kerea skona makeria. Cheria ni achili tokeni kitaka enia. Anyway tuko maeria, area tuko maheni ah. Maani za nini nani makasiriko. Kama taka mami kuja maliniko. Kiko kikoro ndo tuanze makiko. Kidogo kodigo kwa kodoro ya kiko.
Chaka chambu kuni shakti name. Goma ni kali shakti name. Kuruma zogo we ni kuame.
Sugar.
first of all tukande ungamam. Tena ongeza mafu dandan. Mipishi, sauce cost dishi. It's so easy kwanza snacks mi udishi. Sambusa ndo mi hudishi. Sipendangi ma snack, sikulangi ma junk, sikulangi ma don, sikunywangi ma yog. Kwanza sipendi pudi. Na mi wanga choose sambusa ndo mi hudishi.
Ikona ndengu, napenda ile soft ina nyama. Sipendi smoothie ikona mbegu, napenda ile thick sawa. Kuna nyama quarter na nyama. Hii hapa inataka cucumber. Karoti, karoti itawezana. Sipendi nyama choma, napenda wet fry na kasosa. Sipendi food iko dry. Ndio mimi kula nyama fresh mama.
Pili ya shida, kalikani tamu tamu ama sida. Ki, ki, kiende kiende. Ki, 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 kiende kiende. Mm-hmm, kiende kiende. Mm-hmm, kiende kiende. Mm-hmm, kiende kiende. Ki, 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 kiende kiende.
Misheni pisheni, ndo nimefika misheni. Nakaza mkwema vitu kwanza madeni lipeni. Walo mapeni, itisheni, itisheni. Itisheni mpaka senye italetwa na beseni. Ala, ala misi ndo imefika na hala, hala. Marafiki kama tisa. Idumana ukona mamona ivisha. Kukotu weekendi kona siku tisa. Monday kejani, Tuesday njiani. Jumatano tunaivukishanga kwa jirani. Thursday na Friday ndo hakuna amani. Na ukini kosa ndani utanipata maskani. Kende kwa dondara, super ni bondara. Leta kutesa juna tonesha vidondara. Leta kibombaba, bombaba. Chacho mapicha imebaki kuwa shandombada.
Basi tableza tupili ya shida. Kalikani tamu tamu ama sida. Ki, ki, kienda kienda. Ki 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 kiende kiende. Mm-hmm, kiende kiende. Mm-hmm, kiende kiende. Mm-hmm, kiende kiende. Ki 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 kiende kiende.
Yeah, yeah. Napige sabu na budget ya 190. Chukulie jaba na choko de sikose. Everyday siuro ya siku zote. Na feel fiti mwona mini sijichoche. Kiende chain chain, kimeri chain chain. Nikiki hadi kwa brain brain. Taksin kubwa dimefurisha mdomo. After kate marungu ni kafimbo ajo. Suo ni jenga pite diwa nasikia kiwaru. Tuko na saru wa manyaru. Matuka ukukotu ni salamu. Tuko na bash and trance kwa una weed weka.
Basi tapleza tupili ya shida. Kalikani tamu tamu ama sida. Ki, ki, kiende kiende. Ki, 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 kiende. Mm-hmm, kiende kiende. Mm-hmm, kiende kiende.
DJ graba daba, alafu cheza doba. Ikibamba sana, unapulo mara saba. Uwakovu, inashika kushinda jaba. Bila jasho na jibamba niko soba. Araba baba baba, alafu leta raba. Bad vibes, tunarabi dila raba. Wakisikia isong, wajue ni baba. Wakipiga tiktak, wajue ni baba.
Takuwate mavijana, hapa tunakunywa maji siyo changa. Hakuna kungangana, izi tunatoka hapa bila cha show. Bila cha show. Bila cha show. Bila cha show. Izi tunatoka hapa bila cha show. Bila cha show. Bila cha show. Bila cha show. Izi tunatoka hapa bila cha.
Kuna msana kutesa bila hatia. Baka unalia, unalia, unalia.
Siwe na pressure, Yesu wako hia. Atabeba mziko yako hope unasikia. Ukiweka nguvu mingi kuna vile uko solo. Usichoke tu mdogo, usichafue polo. Kama hujarada tukidance tufollow. Tunasichoka free hapa hatuto ujasho.
So idance wende kusema wene kama guest. Na juni bila dasho unaitaji kurest. So mkono moja unaweza weka kwa ukuta. Ama kwa shoulder beste yako hapo next.
Bila cha show. Bila cha show. Bila cha show.
Izi tunatoka hapo
bila cha show.
Eh, bila cha show.
Izi
bila cha show.
Hakuna wowo.
Eh, bila cha show. Izi tunatoka hapo bila cha show.
Tunajua tu ni nani.
Rent
tataleta bila jasho.
Wana, 911,
kuzi sisi wari, itaka mbila
jasho. Wana fonsi, aru,
utapita kio bila jasho.
Anataka gani kukwa mambuzi, tumba lifurisha lija juzi, jajazi walisakio uzi, wala chuluge mejaza kamuzi.
Keroma kekeroma, kekurugwe wechoma, mara naipita nesota kibanda shusha setoka. Keroma kekeroma, kekurugwe wechoma, mara naipita nesota kibanda shusha setoka.
Kidali, tukaroma dondo, jua kuna cheda kushiba ni nangano. Kata tano, kata kata kando, lafuneza adisi ya supu ya matumbo. Leta tear gas, zunda kama mbili, kama kuna tear gas, neza leta chili. Overcado, lazime kuwe nitni, leo nile siku mushu kuruka mwili.
Keroma, kekeroma, kekurukwe wechoma, mara naipita nesota kibanda shuksha setoka. Keroma, kekeroma, wewe choma, ana naipita nesota kibanda shuksha setoka.
BMK hibezi, nasijai batisha, nasijai ganisha, nasijai lalisha. Dem yako anadai kamkejani kuidishi, nani alimsho mipishi. Hakuna keroma hibezi, yeah, ndio keroma hibezi.
Keroma kekeroma, kekuruku wewe choma.
Pigwa sindano ya haga, zigo ni mzito mikemea sana. Inawasha na niko juu sawa, 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 inawasha na niko juu sawa.
Kuja kupata na vitu boom boom strums, don't kina maneshika nika yo boom boom. Mi don't joke na kumani swame nika nko on stop. Na top toka mi wanachuna kipiga show.
Zelembe aliza funga mguma kanba kimedoni. Zeta mwambia neza chukulia jola fundo. Nishoneza namba fimo adige mika inasaida solda kudon window driver so mina jovenda idai.
Tumetulia kijani na vijana wangu suku nyona nazima ulipia metime na tawalenda sini kama nikongu. So lazima nipe malipo ya mine, kazi ni kazi na jata ni jata lazima nipate vile mina idai. Numana wanashanga vile na tawalenda sini kama nikeze ya mine.
Ninama nikamu na pigwa sindano ya haka, zigo ni mzirte miklemea sana. Inawasha na
niko juu sawa,
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 kesho mina fuka buda na jeshi yangu biki unasikiga mbuni tambora. Kubishana na mbugi na mbugi minonesha mbugi zingine bonoko zina ni chacha zi. Tasipiri na mbugi mejitwin matalanda, leona sitikaya na penda damiri jen. Kama polisi ni moja moshi mbili suwa iguani, na zingine za kufikisha mali unadai. Mali unadai simi mali unadai. Ndo dukate ngango, dukate kongo, dukate gilbis tuwaze kubanchuka,
dukate gilbis tuwaze kubanchuka.
Avile A, mitoka mejiti, avile mbugi yangu manze kwa mejipin. Hey,
nazina kutu, nadai mutu, nataka kitu ndachachisha na kirungu. Fami kigongi na doli ni manjugu, nadai turi ntapikisha kama nduru. Hey, ntakibonya, ntakikonya, tukifika pesa jipea nyonya.
Inama ni kamu na pigwa sindano ya haka, zigo ni mzirte mikemea sana. Inawasha na
niko juu sawa,
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 inawasha na niko juu sawa.
Become a professional DJ by training with the best. For DJ Academy, contact 0700-515-717-717.
Yo, goodbye.
Romance city, last, keep up, see you pass. Leo kuonekana is a must, he came from the dark. Let a bill nina cash, drinks on me, just a glass. Romance city, last, keep up, see you pass. Leo kuonekana is a must, we came from the dirt. Let a deal nina cash, drinks on me, just a glass. Romance city, relax, 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 relax. Imagine kuna
time. Mzinga tulishindwa kubai, na kuchanga ilikuwa stress walai. Kakuota mtu saba my guy, na mpige kalesa juu hakuna ndai. Leo ni kuchafua meza na kuremember those days walicheka tukitry. Every single dream we had we live, na hakuna manyaru today we fly. First class baby, okay unataka nini? I swear I could do this daily. Day one studio wako nami na akisi ni funny. Kila kitu huwa better with money. Kupendwa diani, sika ya kasarani. Huwa inaongeza spice fulani. By the beach sip 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 ukisani. Ukibuffs you pass. Leo kuonekana is a must. We came from the dance. Let a bill nina cash. Drinks on me, jaza glass. Romance when relax. Ukibuffs you pass. Leo kuonekana is a must. We came from the dance. Let a bill nina cash. Drinks on me, jaza glass. Romance when relax. Me say na regrets. Na though siko poa, mina feel niko at my best. The rest, wacha zijipange. Na kama unawashwa, say it with your chest. Unaona sherehe, nilisha invest. Depressed, apana ume misspell bless. Look at top IG, mwone breast. Na baby nitaka way better bila dress. Uki dance, move like this. Life ni fupi, usi risk. Sahau mashida, take a sip. Na una drip, oh hiyo ni thrift. Take it easy, I insist. Kesho uko off at least. Regret ningware, leo we kiss. Na nili mix pombe na li. Romance relax. Ukibuffs you pass. Leo kuonekana is a must. We came from the dance. Let a bill nina cash. Drinks on me, just a glass. Romance relax. Ukibuffs you pass. Leo kuonekana is a must. We came from the dance. Let a bill nina cash. Drinks on me.
DJ 38, DJ 38. Nihusu ni kutusi kudadade. Chicago tipiga mdada. Ali jamda naona sasa tucheki. Hini kali ya machizi ya mabazi ya madon. Wachasa tu densi. Saka darumbo siketi. Pandisha juu ya siketi. Hini kali ya machizi ya mabazi ya madon. Wachasa tu densi. Saka darumbo siketi. Pandisha juu ya siketi.
Everything fresher than I've ever seen. Representing PD girl teen. Only seen buzi genge riding. Do the right thing, shake your body righty. Rock out with your fatty bam bam. Back it up, push out the bam bam. Silly steady, na back in me steady. Younger na mad ready, warazi missy pendy. I don't know where my pen is. Hey, mina chora vas.
Mina chora vas.
Ukini tumia your cash man. Siwezi reverse.
Siwezi reverse. Hini kali ya machizi ya mabazi ya madon. Wachasa tu densi. Saka darumbo siketi. Pandisha juu ya siketi. Hini kali ya machizi ya mabazi ya madon. Wachasa tu densi. Saka darumbo siketi. Pandisha juu ya siketi.
Kuda da day when he muffinini. Na ukiparara mbono usijipake vaseline. DM kila time natuma vaseline. Amini usiamini hi mark ni mini. Shida ni mimi najua uwezi shinda na mimi. Shida ni nini kwela ha wako kusini. Kaska zini kaska kuna makwela. Party feed girl dem hapa kuna msela. Chipo ame chipo chipo na kuna masala. Mashallah amebeba hadi silaha. Sina furaha amejaza kama afraha. Si malaya alianza kule Ulaya.
Hini kali ya machizi ya mabazi ya madon. Wachasa tu densi. Saka darumbo siketi. Pandisha juu ya siketi. Hini kali ya machizi ya mabazi ya madon. Wachasa tu densi. Saka darumbo siketi.
Manzi ni manzi bora na homos. Chali ni chali bora majomos. Wote kula wote kwa pomos. Wote kula wote mamonos. Manzi ni manzi bora na homos. Chali ni chali bora majomos. Wote kula wote kwa monos. Wote kula wote kwa pomos.
Lodi kuwa kaza kakifuniko ya gas. Alhamdulahi bora akobash. Awe rak fulani bora anas. Ama ni ten fulani amepewa sas. Kila mtu atapata sazi yake. Hope msi ya kukamna manzi yake. Kila nyani atete kazi yake. Kinyi mwadi chenye west itabi yake. Rat race ni tambape. Sugua surface adi wake. Wengine patents kama gabe. Dani na big ends ndo manake.
Nikunye nenda homye. Juzi meshika. Nikurure. Gari sina jomta. Sina jomta. Gari sina jomta. Sina jomta. Gari sina jomta.
Siti sikupendi Mariana we. Sikutaka mtoto wangu afanane na we. Ta sikutaka mbogi yangu uendane na we. Padhake sikuzi wa play mascara we. Ni hudi wa Murang'a kichwa mbaya kiwalai. Sizi ona haa nikinyorea. Na hizi mabidha naona nikichorea. Takadha wakadha na cheta
nikaburea.
Kudigida makuela, makuela kudigida makuela. Ini jano mambo toje ya kudigida makuela. Rangi ya jao nateka gama yela. Ini jano mambo toje ya kudigida makuela. Makuela kudigida makuela. Ini jano mambo toje ya kudigida makuela. Rangi ya jao nateka gama yela. Mageto gialu wanapenda gama badman. Fully sag out atupata jaba na shada. Na kama kawasindo tuko na mabanda. Luta tupata tunaserereka na ivasha. Tukiwa chingri mambo toshi ni chimni. Vile zina muka laizo uta zibri. Pombo tomi mejipana tuko ndikni. Ndaka shimbi tika kushinda kamiti. Tutuko form, bado tuko lock. Na mga nazi kumbocho mboto kama choke. Tutuko form, bado tuko lock. Na mga nazi kumbocho mboto kama choke. Ini jan mambo toje ya kudigida makuela. Makuela la kudigida makuela. Ini jano mambo toje ya kudigida makuela. Rangi ya jao nateka gama yela. Ini jano mambo toje ya kudigida makuela. Makuela kudigida makuela. Ini jano mambo toje ya kudigida makuela. Rangi ya jao nateka gama yela.
Midi rula suna jipin ki ama. Hawa gombo tuko na wagonga na kihama. Zero chati speakless kujigamba. Zembe tega shembe teni yako ya moshada. Tuko top utakumbu tulakopa. Lumbu tuku clean na madia na kudopa. Hizo shimo udalimbi tisho stopa. Na mdomo mimbi tingino na dai wendo popa. Na kukata nikicheka joki joka. Hizi rimbi tima na kutoka joki poka. Niko koko niko maji leta mopa. Kula na mbatare utajua mindo smoka.
Ini janu mamba toje ya kudigida makuela. Makuela kudigida makuela. Ini janu mamba toje ya kudigida makuela. Rangi ya jao nateka gama yela. Ini janu mamba toje ya kudigida makuela. Makuela kudigida makuela. Ini janu mamba toje ya kudigida makuela.
8K
Duele, a ti, chiqui plau, chiqui chiqui bla bla. Me culo en chile, na dujere ga pila. Sami yo mi, se si fona na na gaudu. Hata vako zangu zenda nisha gina wao, eh. Kasafari basi ngoma na andisa. Kanimboka basi kizibo pandisa. Kanimbio basi nika andrenita. Na wakiseki na wapita kama stima kwenye mita. Kasafari basi ngoma na andisa. Kanimboka basi kizibo pandisa. Kanimbio basi nika andrenita. Na wakiseki na wapita kama stima kwenye mita.
Don't tryna be. I have my niggas calling you a wannabe. You tryna be me is upside to me. I always wanna be where I wanna be. I'm dope, motherfucker, call me cannabis. Moshi ni mingi penye niko wezi kana me. My fans wani penda wezi ni kana me. I'm baka bo mera ken bogo me. Kini raa utalola hi. Kiki chana jua chesi ame kuja peace. Pam pam gun blazing out and shoot the kid. And your girl I'm in the chest gonna dig you free.
Kasafari basi ngoma na andika. Kanimboka basi kizibo pandisa. Kanimbio basi nika andrenita. Na wakiseki na wapita kama stima kwenye mita. Kasafari basi ngoma na andika. Kanimboka basi kizibo pandisa. Kanimbio basi nika andrenita. Na wakiseki na wapita kama stima kwenye mita. Ati kizimu tembea nile chaga joku tama. Kibudasu na jwa mambo ni mdaga. Hivo ndo mikuwa mambo mingi ndo sinaga. Naifanya june penda nikijua nda bamba. Flow ni tight nilisha funga na kamba. Misari kuzirembeza ziko tamu na zalamba. Niko hai nika nimechoma kimbaga. Wezi linganisha kanko sopa cho kustaka. Andi polcha nyama ija impita niga. Initwa favor tada ni triple zita niga. Mafalo amedozo amelalisha niga. Bini ya chino kaboom 00 jina. Kasafari basi ngoma na andika. Kanimboka basi kisigo pandisa. Kanimbio basi nika andrenita. Na wakiseki na wapita kama stima kwenye mita. Kasafari basi ngoma na andika. Kanimboka basi kisigo pandisa. Kanimbio basi nika andrenita. Na wakiseki na wapita.
DJ 38K.
Leo tunawaka na matenje. Na sitaki hasira kaende. Situko sawa na kirende. Ngori mbogi ya madenge. Leo tunawaka na matenje. Na sitaki hasira kaende. Situko sawa na kirende. Ngori mbogi ya madenge. Hadija, Hadija. Unachezanga kaka ninja. Mbogi ya madenge. Mbogi ya madenge. Hadija, Hadija, unachezanga kaka ninja. Mbogi ya madenge, mbogi ya madenge. Kagwe, generali wa madenge. Drip
niko sharp kama wembe. Hater, misi jalishi na wewe. Chain chain, tabidi unipende manyege. Niki speed tukigenge. Niko rada kama super na kibenge. Shika mawaitha kam kam ni kujenge. Mini classic, pili pili na maembe. Hadija, Hadija. Unachazanga kaka ninja. Mbogi ya madenge. Mbogi ya madenge. Hadija, Hadija. Unachazanga kaka ninja. Mbogi ya madenge. Mbogi ya madenge. Super ana float kwa ukuta. Ana dance pun fidewe mambuta. Kenye mina taka ni akuga. Aje kumix pizza na skuma. Aje kufunga pampas na nyuma. Aje kudance genge tona rumba. Alejandro anakonga critical. The way to his heart ni kwa genital. Hadija, Hadija. Unachesanga kaka ninja. Mbogi ya madenge. Mbogi ya madenge. Hadija, Hadija. Unachesanga kaka ninja. Mbogi ya madenge.
Become a professional DJ by training with the best. For DJ Academy, contact 0700-515-717.
Mavo on the beat.
Hai guru, hai guru. Jura kamtambo walai na ishuku. Mavo eka beat, apa banga ndiyo tupu. Mziki na isaf, doba nongeze ya supu. Ati abra kadabra umanzini.
Patana na dem kwa klubu ako shy juu. Kufika kijani tabia zake shy juu. Ugali ketepa na mix hadi chai juu. Nadai atoke na jibu zake guy soon. Anadai typhoon. Anadai kiti ni crown na kai juu. Ametoka town na kiki zake ni cool. Ex wake ya kusikia akavunjika miguu.
Ati abra kadabra umanzini. Ala kazizi openaka. Ana mizizi zisi kafiri sini machizi dobani. Ati abra kadabra umanzini.
Ni bra, na kabla ni mpate alinitanga bra. Kambla na mkate yukatanga bra. Na bra ikikwama si ukatanga bra. Jipe kwa sana ka unataka ra. Jia nipana uneza pita na ka. Venye miuka venye nimetoka fa. Na daini dunge suti imeundwa na fa. Yani vile inafa fa. Yani vile ninava fa. Yani vile nagova. Hadi wanashtuka gaifa fa.
Ati abra kadabra umanzini. Ala kazizi openaka.
Tapo 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 kayuko rada bigwe tapo. Ni mtu wako wangu wa kando. Ukilalisha bana napita nako.
Akijilegezo napiga tapo. Kuna kapotezo napiga tapo. Ukishatelezo napiga tapo. Akipo mchuni tapo tapo tapo. Nateleza kwa bitu tathani kono kono. Cheni kashabiki vila natupa mikono. Chana shangilia nika ameshinda loto. Achu mini wake ala yoni ndoto. Kamni kusho vile josi ufanya. Aduki ni roga bado nitakuhanya. Ukisha anika na kuja na kumanya. Na uma na puliza na jifanya kama panya. Yo piga nduru manzeka askubidu. Asha changanyikiwa ana dance keleu. Chisi kalifita na benka bambu. Mindio nyuki na peana utamu. Kani wakota baki umedeta. Chitacheza na yo mwili kadikteta. Utabaki umesituka gaifafa. Kwa kitu tetema kama kifafa.
Tapo tapo tapo. Kayuko rada pigwe tapo. Ni mtu wako wangu wakando. Kila lisha bana napita nako.
Akizelezo napiga tapo. Kuna kapotezo napiga tapo. Kishatelezo napiga tapo.
DJ 38K.
Kirikuwa mfupi rungu ni noti. Yeni kwela sura rangi ni konki. Kifu antikiti nyuma ni sinki. Nikiki na bila ututishi. Ojona yo damu imwezi. Kusimu wa baridi unampenzi. Rungu kushodo kwa ngozi. Kati na mbuzi kwa Dubai. Ojona yo damu imwezi. Kusimu wa baridi unampenzi. Rungu kushodo kwa ngozi.
kushoto kwa gozi Kiati na mbuzi kwa doba
Alright, tuko na don, hii ni mchecheto Na hii ni banga buda wezi kutusho kitu K.R.G. na mbuzi mad energy Mbuzi choma tumechoma hadi msitu Sipendi curfew, kau wanga few siku Love ni blind lakini me I see you Niko thirsty, yani niko na high Q IQ ni high, yani yangu ni long Q Nina shori wa town na mke ghetto Kwenzetu wakibanja si ulenga tu Niko na miss, I miss a more better Ajai miss, I miss a ni mchezo
Ojona yotamu imwezi Simu wa baridi una mpenzi Rungu kushodo kwa gozi Kati na mbuzi kwa Dubai Ojona yotamu imwezi Simu wa baridi una mpenzi Rungu kushodo kwa gozi Kati na mbuzi kwa Dubai
Kuna vitu mbile miss da share
Nini?
Biana dem yangu Ikiwa maji siamini tabia zangu Chumbi ni tamu ikiwa kwa fundani Mchecheto Mina goshodo kejani mpepeto Rapa akibonga chafu moshe mpeteto Misi denu na nidai siko na nipo Nishagonga ndipo Niko na kiko Apply your pressure ifike kwa figo Saina watesa kwa bana shingo Miucheza na mpesa wangu mi bestie Nina mchecheto
Pirungu ni noti, yeni kwela sura rangi ni konki Kifu antikiti nyuma ni sinki, ni kiki na pila ututishi Ojona yodamu imwezi, kusimu wa baridi unampenzi Kusimu wa baridi unampenzi, kusimu wa baridi
Mini health kafulizo Kwa watu ja azi ya normal Sezi entertainjo ujinga Noki jagas utapata nkona pressure Hadisi ya dance tuongeze ya kishasha mauru Badeno na sweat na aremis gangsta Bademi usweat na mariambe spazu Pigi shot moja kakuku bazu Digi luku 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 luku
My honey is money My honey is money honey My honey is money money The look, the fashion Mse look, mse fashion The look, the fashion Say look, say fashion Diri, 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 diri ba Look, diri, diri, diri ba
Fitting on ice up, do it with speed up Drop on me hand, tell them how we feel More disaster, we bring on the field All of the girl, them, tell them where they came from Waki tu cheki kwenye game, tunatesa Na bado tukombo time, waka tunacheka Kukinyesha, na bado tunawateka Ex-condem kwenye gang, gang, fieka
Honey, man is money, my honey is money, honey My honey is money, money The look, the fashion Say look, say fashion The look, the fashion Say look, say fashion Diri, 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 diri ba Luku diri, diri, diri ba
Napiga shot kaka menje Foto moto ni ya kuchoma Kitendo kasini baka mkiko kakinyonga Atiwe ya kazi Lendo dedi ya mbogi leta baki mistake Nju badu nkuna mbogi ya fande yo Bloody scene ma reporter wa sepe Nashandani ya mde nikishikisha na reggae Ito kwa niti ndio inasafisho na rende kameme Ni sisi tunatrendisho na genge Lyrical uwa beat ni sick na mindo doki Bisha na nabuda kwa kejeta bidu mejitona Mada beat be easy beef kwa milizi Rasta money na di killer riff na weed
Honey money is money My honey is money honey My honey is money money
The look, the fashion Say look, say fashion The look, the fashion Say look, say fashion Diri, 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 diri Look, diri, diri, diri
Die ku relax Na my youngs, my things, design me Me na die ku chill nice Na my boys, my shash Keep that scene See you, chill at the bus Gillette bus design E. See you, Gillette bus. See you, Gillette bus design E.
Nimetulia na mandong. Nakiateka anabo Volume leo na tunisha hadi so Nikipewa notice missy mind Loni good vibes na mangwai Kisha mabarosho kwa vaite Nishikeja bana maboys tuchane Nasikia kuna pengwa na kuja Tuchange tutumeza uba Leo ni kutema na kukuta Yo, sameti beba Alexa, play nyonya
Mina die ku relax Na my ex, my things, design E Mina die Could you nice now my boys my shots keep that same See you Gillette bus See you Gillette bus design me See you Gillette bus See you Gillette bus design me
Bus bus every katika mikono chachisha Kani moto tunawakisha Ni kuji nice mamu zinga tunazamisha Usilegeze buda bada waitisha Ni kurelax Na ma puff puff puff
na tumejipina makapakadas. Hakuna kuswipe leo tunalipa cash.
Tuna party tukiserembete kacho na makwanti. Kagial dema wine kulu kulu jumping. Napenda big body dhumbu to the wobbling. Alumbu tutashimbetika na makali. Get crash na kutora hambatani. Jukani shash nimechithe mbete shaza chuani. Leo kutembete kadiva wangapi. Na deka leka nyombo toi juni kona dani.
Mina die ku relax na my ex my things design game. Mina die ku genize na my boys my shash kitaxi. See you jile the bus.
Niko pwani, ndio maana penzi limefua dafu. Busumia moja kwa lips na shavu. Mapenzi menipiga KO, but it's okay, junasikia raha tu. Na kufeel vile wow ni feel, I say hike mesti ni real na siyo the same. Ata after hizi do makiki na fame. Jo mapenzi yangu kwako bado game game. East to coast na mahaba ni ya 01. Femi 1 diyo mena kuna another one. Abadan forest itakusare. White dress kandia beach tukimare. No kipiga magoti nitasema I do. Pale caption, insta, story my boo. Hini one love, baby yakuna mapart 2. Jina yako nimechora kwa roho kitaju.
Jina langu jibi
chora.
Ebu tandike moyoni
chora.
Tena ukamishe na go
chora,
usiku nyote ndotoni
chora,
jina langu jimbi
chora,
emuri andike moyoni
chora,
jena ukamishe na gundi
chora,
usiku nyote ndotoni aya
ah.
Kama kamongo ebu lifungue kundo. Nilifungue kumbo. Babu kiti mabu mumbu koleza midundo nyundo.
Become a professional DJ by training with the best. For DJ Academy, contact 0700-515-717-717.
Shido tadhani nadanganye usikie kila day. Mishindani kikuwaza. Cheki ya iswe ambaka saa ijo na soccer.
Mivantau, sababisha. Matayo majegi tunachachisha. Pandao, looking through my Insta. Kila siku kwa DMs wanabisha. Fine girls, in the area. Make you wanna turn up your stereo. If you physically fit, thick, slim, turn up your stereo. They won't show me love, won't show me love. Niki drop baka shini matata. They won't show me love, won't show me love. Wamependa hiyo mini. Ukibeba mali utaweza. My forms are my
Buna.
Ah, ah. Take it drop down on a rusha yado.
Buna.
Ah, ah.
Buna.
Inapenda nga my forms are my
Buna.
Ah, ah.
Yeah, damn. From 17 nimekuwa nikikutaka. Shido tadhani nadanganya usikii kila day mshindani kikuwaza. Cheki ya iswe ambaka saa icho na saka. Yeah, mi niko biz. Yeah, mi wonga ching. Yeah, kani mbesa wekwa ready ku receive. New number kikubip. Baby usipik. Baby jifanye busy juu wananga shit. Semo na day 20 wapi niko tayari. Weni kama miadarati na kutamani. Kama juna taka ganji niko na money. Ha, niko na money.
Pewa mali utaweza. Hey, ni ya FPS.
Buna.
Ah, ah.
Buna.
Inapenda kama form za mama.
Buna.
Ah, ah.
Buna.
Kitop tamu wana kusha yazo.
Buna.
Ah, ah.
Buna.
Inapenda kama form za mama.
Buna.
Ah, ah.
That ain't game. That ain't game.
Big Bazo. Uwezi kuningora ambi Big Bazo.
Nika
mwalei. Big bazoo, malinja imeshona, I'm the big bazoo.
Manika,
hey. Big bazoo, manzi yako kukijani, I'm the big bazoo.
Hey.
Snika, big bazoo, namdishi jasa hani, I'm the big bazoo.
Oh,
hey. Snika, big bazoo.
Oh, yeah, yeah.
Bazoo, any liar.
No,
Kawesi Bazoo, don't hit my wire. Sijakata, she's the girl
follow your dreams, bro. Lakini kwangu ye ni man, ye ni popcorn. Kanero kama chibo minde simba. From your seed and girls, mina chimba. Leta kwangu kani kuririma. Nasijai kata guil ni kazima. Mana calligraph, yes ban. Mana rock, doji and gabana. Man don't own Jake, no, no, bana. Mana bazoo, give thanks to Mulana. Big bazoo, uwezi kuningora, I'm the big bazoo. Hey. Big bazoo, Kalinja imeshona, I'm the big bazoo. Big bazoo, Mjako kikijani, I'm the big bazoo. Hey. Big bazoo, Kamishi kwa sahani, I'm the big bazoo. Hey. Big bazoo, big bazoo. Big bazoo, big bazoo. Shorty so seductive dancing on me. Lakini misi toi ganji mfukoni. Anada ifika home ati ya kohoni. In the place, shake the room on a tetem. Manna make beats, man bad on a dem. Wanna fanya his shit, unataka kupenda. Big bazoo, missy jali watasema. For my enemies, I tell the Lord, Father bless them. Sikupenda kwao ni my waistman. No police, but niki pull up Johnny statement. PhD kwenye game, wengine bado freshman. Sikijana ordinary. Girl dem sugar addies, uchu wanachua misukari. Wanna die ni wa mari. Big bazoo, atanipea bila kulipa mahari. Big bazoo, uwezi kuningora, I'm the big bazoo. Hey, big bazoo, Kalinja imeshona, I'm the big bazoo. Hey, big bazoo, manzi yako kukijani, I'm the big bazoo. Okay, nika big bazoo.
Takati 8K.
Nimewasha moto, ninaleta fire. I say, it doesn't matter when ni pasta bad ya my chef. Holy Ghost, if you take over the place. If I call again, so me give it to you.
And again I'm a preacher. Me give you revelation that nobody can beseech. Follow me as I follow Jesus. Yeah,
it's revival again. Lord, you have made a way where there seem to be no way. Christ, you have made a way where there seem to be no way. Lord, you have made a way where there seem to be no way. Christ, you have made a way where there seem to be no way.
From the beginning of time, God the elements. Anything with for your possession and your owner. Till I pull it forward, the garden of Eden colors. When they try to slow me down, God give me speed. Spread them with the holy water, even if I eat. People got in greed, your soul, they want to feed. So my brother, me, I never cheese. When I remember, say, man, no be God. See the smile on my face, I swear. When I remember, say, man, no be God. See the smile on my face, I swear. Now when my blessings locate me, I balance myself. So come, make me do the dance. And if your blessings locate you, balance yourself and come, make you do the dance. My God, you go, make the way. Where we gonna be like, say, we no day. My God, you go, make the way. Where we be like, say, we no day.
Me have to preach Jesus, get you to uptown, get you tears. And me have to pull down your dance. Badness, no key, logo, big time. Come, make we do the dance, yo.
When I remember, say, man, no be God. See the smile on my face, I swear. When I remember, balance myself, so come make you do the dance. And if your blessings will get you, balance yourself and come make you do the dance. My God, you go, make the way. Where we come be like, say, we no day. My God, you go, make the way. Where we be like, say, we no day. Skilla.
Become a professional DJ by training with the best. The best for DJ Academy. Contact 0700-515-717-717. Contact 0700-515-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717-717